kila saa na una nuru iking'ara moyoni. Na kama wao walidhani hatutadumu pendoni, sasa maleo watu ona vicho waenda machini. Cause this love was meant to be, the minute I will be your baby. Nafanya utakalo baki na mi daima na mi. Cause this love was meant to be, the minute I will be your baby. Nafanya utakalo baki na mi daima na mi.
Something about you,
una rangi ya kipeke baby.
Cause this love was meant to be. I mean, I will be your baby.